Oh yeah. Oh shit. God damn. Zulu fucking crew.
CocaineBeats.com.
Yeah. Zulu fucking crew. Ati house music, pegwe roof, I'm on top of the game. Kona bachahima, na bachahona, na balabeli fame. Kodwa ma problems, wena toli njabulo ma vukile kuseni. If I fell enough, it's unfortunate, so ma stand up ahleni. Cause, pegwe roof, njengomthakathi. Pegwe roof, njengomthakathi. Pegwe roof, njengomthakathi. Pegwe roof, njengomthakathi. Ungitshele wena vele usabani. Pegwe roof, njengomthakathi. Pegwe roof, njengomthakathi. Pegwe roof, njengomthakathi. Shisa diesel, awunike umentshisi. Apple booty kodwa muhle benches. Sidla ugreen isiqede sigwinye sejesi. Siphekwe roof and ngeba sehlisi. Dark skin omunye colored. Naye uphekwe roof njengomthakathi. Akafune beef umnike salad. Ngiblindi blind angeke ngiqalaze. Dop nose isicefe simnandi. Uyadaka wenzana sivele simlandi. Antem usivele siyikhanda. Amanika high peg wendlu kumele simbambe. UJesus uthi young but you effing my grizzas. Deliver awe mushroom lama pizzas. Asinikani singanakho baby season. Born for le rap but kusanomxaka yizwake. Athi house music, pegwe roof, I'm on top of the game. Kona bajahimana, bajahona, nabalabeli fame. Kodwa ma problems, wena toli njabulo ma vukile kuseni. If I fell enough, it's unfortunate, so ma stand up ahleni. Cause pegwe roof njengomthakathi. Pegwe roof njengomthakathi. Pegwe roof njengomthakathi. Pegwe roof njengomthakathi. Ungitshele wena vele usabani. Pegwe roof njengomthakathi. Pegwe roof njengomthakathi. Pegwe roof njengomthakathi.
Tipu ngespitha ngiyakutshela uzomzi. Dlala abantwana ngefigo negidi. Wathi uzobhenga if usengena. Wathi uzodepha if usentrap. Thatha into zakho uzobloma nathi. If unocash uzodasha nathi. Bang bang bathi Zulu crew. One, yeah, fuck you too. Adepa kwa depa no msugulu. Shintsha magiya ngiyakutshela uzosaba. Faka amafutha ngiyakutshela uzodamba. Kudala saqala yini uyasaba. Nkunzi siyayibamba inkomo iyahlala. Smoking the kush, I'm in a high grade. Fucking the boss, I'm in every game. Sipping the lean, I'm in a cagay.
Ati house music, pegwe roof, I'm on top of the game. Kona bajahimana, bajahona, nabalabeli fame. Kodwa ma problems, wena toli njabulo ma vukile kuseni. If I fell enough, it's unfortunate, so ma stand up ahleni. Cause, pegwe roof njengomthakathi. Pegwe roof njengomthakathi. Ungitshele wena vele usabani. Ungitshele wena vele usabani. Pegwe roof njengomthakathi.
Sizwe, ngizwakale nje.